bado nataka kuongea. Najua.
Thank you very much, members of the press. Okay. Thank you very much. Are you ready? Thank you very much, members of the press. We are gathered here with workers of Mumias Sugar Company, currently working under this so-called investor, and they are having a lot of problems. We as leaders, we as a workers union, we are really requesting the president, we are really requesting the leadership of this region to come and rescue these people. Because hawa watu hawana even a contract letter, hawana even insurance. Most of them wamekufa hapa kwa kampuni. Hakuna malipo yenye wanalipo yoyote. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba kama muindi aezi patia watu better terms, aezi wapatia hata barua, yeye atoke, tuletewe mtu mwenye anatangalia maslahi ya hapa, ya watu wa hapa. Because hawa watu wote ni watu wa hapa. Ukiangalia sura zao, hata wafurahi ile kitu yenye wanafanya. Kwa hivyo, we are really requesting the leadership of this place. Those politics ya kwamba make your people poor so that you can rule them iliisha kitambo. Now that president ali-announce himself na akasema ataleta mtu mwenye anaweza tusaidia, sisi we are ready to receive that person. Si huyu mtu mwenye ananyanyasa watu hapa. Wakimfuata up to Uganda, there are so many cases in human rights courts. This one will not take place here. Kama yeye ni mtu wa kunyanyasa watu, hata sisi tumutaki hapa. Munasema muinda aende?
Aende.
Muletewe mtu mwingine?
Ndio.
Kwa hivyo ni hayo tu. Thank you.
Nani mwingine anataka kuongea hapa? Kuna boda mmoja anataka kuongea.
Eh, asante sana.
Angalia.
Asante sana wenzetu kutuletea maneno kama haya itusaidie katika mji yetu ya Mumias. Mimi ni mzaliwa wa Matungu, naitwa Patrick Wanga, na nimeshafanya hii kazi ya loda upande ya Mumias na upande singine hizo. Lakini mchezo ambayo nyika hapa, nimeona tunaumia kulingana na treatment ambayo nyiko haistahili, hata kila mtu achisikie alafa ifurahie. Uwezi ukatoka hapa uende ufanye kazi na urudi na shilingi 200 kwa nyumba na ukame imepanda namna hivi. Hata sabuni peke yake ni bei kali, ni shida kupata. Nguo kununua ni shida, slippers ni shida. Uko na familia, watoto ndio hao. Sasa hata kama mimi niko na mtoto anataka kwenda secondary, nimejaribu, nimeuza hata miti zangu ambazo nimepanda, kwa maana eneo la upande wa kazi sina ukweli ya kwamba inaweza kunisomeshea mtoto, na mimi na asola na si kusoma, na mtoto wangu amepita anataka asome. Je, serikali mnaweza kunisaidiaje kwa wenzangu sisi wote? About nipate hapa ndio mtoto asome. Tunishukuru mashine yetu ya Mumias inatusaidia. Kwa hivyo mtu ambao mwenye anatusumbua hapa, ninaomba aondoke aende kwa imani.
Ndio hiyo.